Walo okunonyereza okuleddwa n'ekizuulibwa nti amawanga aganyomebwa e Senate Minorities mu ngeri yaagenjerere gazze galekebwa ebbali mu byenjigiriza eby'omutindo mu Uganda. Alipoota eraga nti ebintu nga omuwendo ogw'abasomesa, ssente zigenda mu masomero mu bitundu bino, n'omuwendo gw'ebyenna abaana mwe basomera kukyali okusomoza kw'amaanyi nnyo mu masomero mu bitundu awali amawanga gayisibwamu amaaso. Okunoonyereza kuno kwakoleddwa ab'akakiiko ka Covenants Commission okumala ekiseera kya mwaka mulamba mu bitundu 20 okuli ebitundu by'e Masaba, Karamoja, Rwenzori ne West Nile. Kyazuuliddwa nti newankubadde okusoma ku mutendera gwa primary si kwa kusasulirwa, emisoso emyala egiwerekera okuli ebyambalo by'amasomero uniform, emmere, entambula n'ebyalo bikugira nnyo abantu abava mu mawanga ag'obuwangwa obunyomebwa, so nga n'ebisomesebwa ebitazosoboza nnimi na buwangwa byabwe n'ebyafaayo tebisikiriza bulungi bantu okutwala abaana mu masomero. Akakiiko kawadde amagezi nti abateekateeka ebisomesebwa bayingizeemu ennimi ez'abantu kika kino, batendeke abasomesa ava mu bitundu bino mwennyini, abatuuze banyumirwe n'okusikirizibwa okutwala abaana mu masomero. Tetuwa Isa Abirye Babirye ye yasomye ebyavudde mu kunoonyereza.
Engendo mpanvu abaana ze batambula okugenda, ate kuba abasinga bawangalira mu nsozi, enkuba bw'etonnya kizibu nnyo abaana bano okufubutukeyo mu nsozi waggulu ne bagenda ku masomero. N'ekirala, omutindo gw'ebyensoma, ebizimbe n'ensomesa yennyini, ebikozesebwa mu kusomesa nabyo tebiriyo, abasomesa nabo ba muswaba, n'ebizimbe nabyo biri yegeyege. Ebyazuuliddwa ennyo kwe kulaba nti abaana bano basomera mu mbeera tasaanidde, abamu batuula mu ttaka, abamu baabajja ebibaawo kwe batuula, n'olaba nti ate n'ebibiina bibeeramu abaana bangi.